Sound it from boat. Yeah, no. My first lady, my hurt, baby, your query, whoa. Ni mzuri wa suba, tabia, haunaga maringo. Karibu kipito, tazani, ni queen wa California. Machizo anakonda na data, hawa kupati ngo. Na lips na shine, kuliko hata mwanga juo. Na nchanganya tata red, baby, na shundwa kujua love. They put it down, I put it up, baby, you a cutie. So give my love, show love, I like that, sweetie. I take away of the car in a big city. Anything you want, tell me, baby, I'm fitting. So you have give me your love, know that baby girl, you're my life now. Play with the money, but don't play with the love. Nipple riding, nickel oil, watch you on a life to be without sunny. I can survive, love me, I love you, baby girl. I give you five, hold on.
Moja tu, nakupenda tu, nahitaji niwe nawe. Ni neno moja tu, nakupenda tu, nahitaji niwe nawe. Mama, ni neno moja tu mi. Nakupenda mama, ni neno moja tu mi, itakulinda.
Unaposmile na kucheka sitamani wache. Unaokusema na kutesa acha watu cheke. Kwetu busara ndo sera moyoni niweke. Wewe mbele mimi nyuma takwenda popote. Ongeza upendo such a spare daima tuwote. Nafurahia uwepo wako baby, I love you. Shukuru Mungu kuwa na my dream of come true. Wabei ya gari ya samani zedi ya rubina. Wanatoa na gombana paka ngumina. Wameza wana kutaka zedi ya kumina. We swing one pair, we better take care. My baby kwenye love, we have to play fair. Wasicho penda wao ni mimi kuwa na wewe. Na ibidi walewe, tadumu nawe hadi milele. Unapenzi tamu adiliuki wanakone wifu. Unaposhika sfuru kuti adimoto na geuka jivu low.
Neno moja tu, nakupenda tu. Nahitaji niwe nawe. Ni neno moja tu, nakupenda tu. Nahitaji niwe nawe. Mama, ni neno moja tu mi. Nakupenda mama, ni neno moja tu mi. Itakulinda.
Mama, ni neno moja tu mi, itakulinda.